Kwenkwana ithile eyayihlala noyise ngaselwandle yafuna ukuzenzela elayo iphenyane elincinci elingaphansi ngobukhulu kweliya likayise. Yayimane isiya kudada elwandle xa amaza engekho dlongodlongo. Ngamhla uthile yathi sadada amaze emkanalo iphenyane layo. Yakhala inobuhlungu yagoduka ilila. Ngamhla uthile yathi hamba estratweni kwivenkile ethile yaliboni iphenyane lifana nqwa neliya lakhe. Waya kuthi kunovenkile, novenkile ndinika iphenyane eli lam. Wathi qhuzu kuhleka unovenkile wathi apha kum uyakulifumana eli phenyane ngokuthi ulithenge. Yemka ibuhlungu le ndodana yathi yakufika ekhaya yaqokelela imali kuba yayizimisele ukuyaluthabatha iphenyane layo. Yathi yakubiyifumene imali yalithabatha iphenyane yayokulithabatha kunovenkile iphenyane elo. Unovenkile walinika yathi yakubiligodlile eliphenyane le ndodana yathi namhlanje ndandikwenzile kodwa ndiphinde ndakuthenga okwesibini ungowam. Kunjalo bathandekayo nakuYesu Kristu. UYesu wadala ihlabathi kuba unguThixo. Wadala thina kodwa asizanga samthanda. Siye salahleka semka kuye njengela phenyane. Wayehlupheka kangakanani uYesu xa singamfuni esibona sisimka kuye. Wayesifunela kuye kodwa naye wayesazi ukuba wothi ukuza sifumane asithenge. Eli xabiso yayikukufa nokuphalaza igazi lakhe emnqamlezweni ngenxa yezono zethu. Ngoku uYesu uyasibiza uthi yizani kum. Ungeza kuYesu indlela yokwenza oko kukumamkela uxhomekeke kuye njengomsindisi wakho owakufelayo ukuze akusindise. Waze wavuka kwakhona ekufeni uyaphila ukuncedisane nawe imihla ngemihla. Zilahlele ezandleni zakhe uthi ube ngowakhe okwesibini kuba wakudala waze waphinda wakuthenga kwakhona wangowakhe. Njengokuba uYesu esinike isithembiso kwivangeli ngokubhalwa nguYohane isahluko sesithandathu ivesi yamashumi amathathu anesixhenxe, amazwi athi lowo uzayo kum angeke ndamlahlela phandle.